but I'm feeling. Tunapato, never give up. Tunapato, Yesu ni mokozi and ina praise up. Oyo devil akikam na mpato. The only na Yesu never give up. Many to a farm, mina end up. Kahuna Yesu pasi unanani. Make him be kibere oni kasema. Kwake Yesu shida sote simehosho. Nime come nikisema nikinena. From down south, mini car hero. Mokosi, Yesu ni masia. Una battle, una hustle. Pata shika neno rake ukihaso. Rap kwa dunia tukona mokozi. Nina humble kapasta kiyomba. Nekilomba, give up. Leo una Yesu never give up. Nekilomba, give up. Ga una Yesu pasi una nani. Never give up. Leo una Yesu never give up. Ga una Yesu pasi una nani.
Enrizo, what I'm praise, you're not blessing. Kama niku hasu many blessing. Bado niko church, I'm crazy. Bado mi tight kama jeshi. Chenga nikikata kama Messi. Yeah, mina drop ka beat. Baraka zake hei na nifanya mina hit. Nairobi, Mombasa, baka kisi. I love salute, waki hei mwenye mumba. Nituwa faa kwenye shida na giza. Ligiza yaki na nifanya mina giza. Kumsifu yeye na kumtumikia. Bumper to bumper, baka kwenye gear. My brother, my sister, you never give up. Just believe in him, atakutumikia. Never give up. Never give up. Leo una Yesu never give up. Never give up. Ga una Yesu pasi una nani. Never give up. Leo una Yesu never give up. Ga una Yesu pasi una nani. Legacy ni praise the Lord, yeah. Yesu ni mukozi, yendiye mwamba. Tunasimu, tunabudu kwako, tunaswali. Leo nitasema, leo nitenena. Leva anagamu na mshoku na mwamba. Never give up, kwake Yesu taopoka.
Kame niko kwa Jackia, yeah. Godu na nigaide. Kwenye sky, kweli vile mimi na reply. Mami daddy please, I hope don't cry. Shukuru mola wecho kote we uko nacho. Never give up. Life is start without Jesus.